Mpulo Movement.
Said latestmusic.com.
Just follow the beat. You know it.
Baby, you and I need love.
First question, okay, kusapuma you the best person. Your beautiness is wara of first mention. Mwala ufaken fita for destination. Is this true? Kamanjina alola. Fuen love ni mku wakangu wakangola. Kuzwa kuwe na fayo munde there's no one. Uwana wakale kuna uwanyo one. Kuni hana na komita suicide. Kuni kupa ya miriri na rusa 2-5. Milo yaka ikwa nile kuwe na full size. Baba mneke wakameka na kikonsize. Ni kutwali tonolo kukuchansinga. Shimba mawe DI kuli na kutia finger. Kambe kiwa wa mkambi wa matile fansina. Kono yo believe di kuli kota ikwa sina.
Angel of my heart.
Vile nsatiana, yeah. You always protect me like a breadproof. I'm now born again, I'm grateful. Yekulu na ki good news, let's break through. My body some chocolate in my best food. Believer, luka shuamo. As long as love inani kutuano. Miniva, tuzwa kwa ule amo. Lusela ezikale love inani mukamo.
Angel of my heart,
safe for kutuano.
I'm part of my
Bene honarebo watsonya umba Niki majeno tilas Gift MP Samba Topano wafamongo Mani Westy Vinkabu Jonathan Promoter Kaoma kutialo Praperi Susi Gati Ema Young Bro Mr. Oscar Sempeka Antiplo the manager Hot Mix Right Diesel Agar Mr. Patton Osauntanti Asia Big Man